Dini Dini Wenyu, Ali Daji, King of Voiceover. Dichifamba ne wafana wapa Jim Valley Music. Wafana wangu, wafana ukuvarura mapiano. Iwe, nzwa, Dini Dini Wenyu, Ali Daji, King of Voiceovers. Ndichifamba na wafana wapa Jim Valley Music. Iya, mkada ya kutera episode 4. Udobi, udobi, zazwini.